lockdown. Yeah, ningependa kuwa around you baby, tungekuwa tukiwasha washa, ningekuwa nikimasha ehe, kwenye picha weka hashtag, there's nothing better kama good love and laughter. Yeah, sema kile unatafuta, and I will give you more and more. Yeah, kasi bahati basi niambie ni wapi utapatana na manzi, hayuko kila pahali. Yeah, hana chali, hapendangi makali, hapendangi maganja, takupenda kila hali. Yeah, haka kamali sika loko nikashesha mani, hako kafiga nikakale nika namba nane, takuwa no mami na wewe tukijabulane, jabulane. Kama unatafuta pedi, oh yeah, pedi wa mapenzi, oh wow, hii yangu ni heavy, I hope uko ready, nikuwe yo pedi, sinikuwe yo pedi, apenji, apenji, sinikuwe yo pedi. Karibia ni gware, na usiseme ni sare, we ni Jamie ni nare, oh no, you're the one I wanna marry, tusiende ina hare, and I will give you more and more. Juu underwater, mekwa nikikuota, nataka kuwa locked na somebody's daughter, tukifika nyumbani hatutawai toka, naishi kileleni kama niko kwenye chopa. Haka kamali sika loko nika shashamani, hako kafiga nika kale nika namba nani, na ningependa tukuona tukijabulane, jabulane. Kama unatafuta pedi, oh yeah, pedi wa mapenzi, oh wow, hii yangu ni heavy, I hope uko ready, nikuwe yo pedi, sinikuwe yo pedi.
Sinikuwe yo pedi.